Remember where you got it from. Zambian music proverbs, don't see old.
Holy Spirit, Bwerani, Mudzaze Malo Ano. Yesu, Bwerani, Muoneke Mule Merero. Na Bwerandi Mtima Wanga Onse, Pakuti Inu No Kandinu Njira. Antua Yesa Koma Lefera, Zikola Yesa Koma Lefera. Kuma inu mukala nkula mawamozi zosateka zimakala zoteka mzimu oyera Bwerani Yesu Kristu ndilandireni. Take your place upon my heart, never let us be apart. Holy Spirit Bwerani muchite zimene antu alefera. Yesu Muchite zimene madoko tala alefera. Muchite zimene ndalama zalefera. Muchite zimene mpamvu zantu zalefera. Palibe chosateka kwa inu Yesu dikulupirira inu. Misozi yatu mumaiona, mapempero atu mumawamva. Mitima yosweka mumaichiritsa, moyo watsopano mumapereka. Pamene mpamvu zanga zata, inu simundisia ai. Ndinu Yehova wa mpamvu zonse, ntawi zonse mumanditandiza. Bwerani mzimu oyera, iendani pakati patu. Healing power flow today. Have your way, Lord, have your way. Muchite zimene
madoko tala
alefera,
alefera.
Muchite zimene
asinganga
alefera,
alefera.
Muchite zimene
abale
alefera,
alefera.
Muchite alefera. Yesu Bwerani
muchite zimene
madoko tala
alefera.
Moyo wanga ndi wanu, mtima wanga ndi wanu.
Holy Spirit
have your way, yes, reign forevermore.
Bwerani
timu oye Yesu
tikuyembekezani.
Muchite zimene palibe wina ngachite. Pakuti palibe.
Remember where you got it from. Zambian music proverbs, don't see old.
Kwa inu. Amen.